Exclusive to Zayd Hype Mag. Yeah.
It's D Jones, homie. Let's get him. Nifuno cha neck song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha neck song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Umulolo, realest on you ever find. Avomo kufa kila verse, noli pila dime. Chefi, umukamba alan shapasin. Is a feature gonna be possible katwishin? Puga, takes long but delivers. Watch kata sana, ali mpele pona free verse. Fima rapper stay son. Tina guwa sebanya. T.A.P. pako kolomu kamba. Just a question, wisha uchiru lemba. If you're thinking you're gold, been tripping nigga, then you've never asked a feature from any Lusaka nigga. Bali ama guys kuba lenga wafulopa. Kwa tibapu wa value after fiepa lio kufota. Abena chila baba lingila pachani. The brother been quiet after kusaina na nani. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha. Feature nilipa auto sechi. Wea konda beef wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Na alikuwa tolu imbo ati kena chanda. Ma fans walila remix ati mfiche kena chanda. Wakaidia pavali mbika kuwaya. But I'm still popping in shangazi waya. Na kabila magi ya kandishishe. Ebene wango mano tututumfo tuko. Mane tomu vyabi ndota H Mac. Epo wapi tomu kamba para shala maki. Drifter, always a call away. Tankuli lapo mutwe nangufye one day. Bra wenda fwaya poru mbo nankwe. Kamu fita wino first ya kapye nankwe. Jay, mufuwa ila musaifu. Bati ala kana lionse limbi ya tinokfu. Slap D, you have to wait for a month, brah. But inishi walili pila na feature. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Yeah. Honestly nda mumfu alaka dismo. Monga sindia wanenzo payagu maflow. Now he a venom when he speed. Akalumba FFA right pa street. Abena bobi apa nomba masinga. Vali leko kwimbe vya kuidis. Bao chess nchili ndolela feature. That song is still pending nchili lolela feature. Enough about a feature. Leka nimizivi seko skile peya fika. I keep on moving ababa fana wango pisha. That's why they stole my cypher. I think I'm good for a teacher. R.I.P. J. Dodo, I still got this. Deva pupa wa cunt. I think we gotta change this rap syllabus. Cause this one's been screwed by a dropout. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Nifuno cha next song, so nilipa auto sechi. Nisa kila oficha, nilipa auto sechi. Wea konda beef, wasa tivama veji. Analyzing rapper before faka face. Yeah, it's D Jones, homie.
Everyone came to
the trap lord. Boss Martin,
exclusive to Zayd Hype Mag.
Erochi King, Erest, Wapusuka, BT, Wapusuka.